shankysupplier.com.
DJ Timmy, DJ Timmy, DJ Timmy. DJ Timmy, Mr. Bangora.
Mimi na yeye tunajuana, kiukweli tunapendana, na tunasikilizana, tunaheshimiana. Oh jamani, nimeendana naye, napendana naye, na huyo mdada nitazikwa naye. Fulura oh mama mama eh, nimeendana naye, napendana naye, na huyo mdada nitazikwa naye. Fulura oh mama mama eh, na mambo furani 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 mama, chumbani chumbani tukipeana, sikioni ulimi tukipamba sana, siku mivani kukitafuna kinyama, basi nakomba mpo mama. Nikuambie kizungu, I love you. Nikuambie kizungu, I miss you. Natamani kuambie kizungu, I love you, I love you. Nikuambie kizungu, I miss you mama. Nendana naye, tarantonto, napendana naye, na huyo mdada nitazikwa naye. Fulura ho mama mama eh, nimwenzenu nimeendana naye, tarantonto, napendana naye, ana huyo mdada nitazikwa naye. Fulura ho mama mama eh, haujaipenda yo MP. Na mambo jikoni 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 mama, subira usoma ndondo atapike nyama, hivyo vichai vyake vya piripiri mtama, misitoki na zaidi ya kukata nyanya, basi nakomba mpo mama, unavyonipa so mama da, no
kwa majina naitwa Sina Kitutunu kutoka Njoi. Na kama ukibisha kamuulize Joy, isho zangu kali wewe. Tufesi na mama mu, Weviki na baba mu, Welizivani na babaru, Kakawizi na mama su, Selebuja na dada Nuru, Makaveli na lao. Utasumbuka sana masumbuko. Respect support anchimi. Liu kengri umse baba baba Anyabos. Baba Niran Deo kanda wa bongo. Chitu mazuna Tani kinywele tani pingwa. Tibosi mlesa Tatu mbiri masalao. Kante Kula mamba, malisa kama mwambapo. Hidi mwago, eti biti kapiga nani vire.
Yotini, yotini.
Ra, Chunky supplier, supplier.